abange mutunule musabe kubanga mukama yeza anatera okujja ajja okulamula ensi eno n'okuleeta obwenkanya n'okutusumulamu ebyo byonna ebisibya ensi yaffe. My brothers and sisters, stay awake and pray. The Lord Jesus is coming to judge the world, to establish peace, and to set us free. Hallelujah. Kama wewe Bwana hakuna Mungu kama wewe Yesu hakuna Mungu kama wewe Baba hakuna Mungu kama wewe Roho kwa upendo wake hakuna Mungu kama wewe Bwana kwa uwezo wali.
Hakuna bwana kama Yesu.
Hakuna
bwana kama Yesu.
Hakuna
bwana kama Yesu.
Hakuna,
hakuna, hakuna.
Nimetembea,
hakuna.
Nimezunguka,
hakuna. Shetani yote,
tumtupe shetani,
chimbua na lani yote.